Casque bleu tchadin, nounou mbe tesalit ani agel hok. Depuis octobre tle, mugani kele ani mugani saba, oulu bora dougoun hounoun la, kounye shi gaouma. Oulu sera kado gao dimanche temene, gele chaman sorola ou katama sirafe. Barajal, kouma bibolo.
Tchad finitigi lakaw munu mbe Nations Unies togola Mali kono, oulu dagayro koum benembe tesalit ani agel hokuma abita santa nyonana. Oulu yuka dagayro bla ni watina, ka beni tle muga ani kele, ani tle muga ani saba, octobre kalomi temena. Okera fene, tle chaman kono nana, geleya ani siraya kono. Inafo, ataki munu ye mugum perantawi, uyelela munu nka ni mogo chaman banana ola. Mali Sahara konanana. O casque bleu tchadien nunu, oulu koni siraka don gawo, dimashi, octobre kalo tle muga ani kononton samba fla ani muga ani saba. Ukumela, minusuma chef de bureau fe, omin dagayro benembe gawoma, omin nana ufo, uka chebayala, ani uka chesirila. Aklala kufo, uka barala, uka santan barala, ni yoro fla nunu kononana walasa ka se ka mali dem amba hakila jigin fene ka fo ko uka segen anuka toro ko ni mabban barsa ni soldat tchadien nunu uka ku sensen walasa ka se wera ka jamana kononama noy tchadi wati nata nunu kononana ubita chogo ya jumena nyinengali tomi beni watina ngani sangada kelena nyada ubela jile ko ni bikata ka nyeshi kidaldema omi Halisisan, obla lembe, group arme sema mwo, uluka masayakono. Bamako masaw, ulufene chesirilendo, kafo, kulubina dugui mine, inafo, uye yoro chama munu mine, minusuma bwara yoro mununa. Ninko imbina seka ke, kasoro kelema bo, malisurasu, udeme bagaw, aleni, group arme rebel sema mwo ni nyonche wa, wati nata, obina anla famya, kosobe.
Ambiseka minfara, nunu bekan, Anye kibaro jonjon soro mimba ira kafoko casque bleu numbe kidal dugula. Ulufana uka umine uche ubora bisoroma jona unyeshi gaoma. Gao vio abambara togola pubakarture.